ngijabulile umoya ugovekile inhliziyo iphukile akusalanga ngeshithambo ngilimalile ngilimalile enhlizweni yami angijabulile umoya ugovekile inhliziyo iphukile akusalanga ngeshithambo ngilimalile enhlizweni yami intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha ithi le ndaba intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha awufume ngisho intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha
abafana bathatha intombi yami
intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha
ube ngithi ngizoyilobola
intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha
awukhulile umoya wami
intombi yami
angithathele intombi yami
kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto
indaba ihlali pha
abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto
abafana bayithathile intombi yami kuyona yodwa ngithi ngisazoyisebenzela
ongabafanyana intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha
bafike bathi le ndaba
intombi yami engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha
bayithatha intombi yami
engangijola nayo kwafika abafana baseGoli ekhaya bayithatha
abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto
indaba ihlali pha
abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto
abanye bathu kudwe polu kudwe polu kudwe polu abanye bathu kudwe moto.